sababu wewe
nilikumaindi,
kwa sababu wewe
nilikupenda,
kwa sababu wewe
nilikumaindi,
kwa sababu wewe
nilikupenda.
Nilele nataka kuwa na wewe, wapo yose miyote sikuachi
wewe,
ni ukweli mimi nataka waelewe, siwezi patana bila kuwa na wewe.
Ani alijua nakupenda, siwezi kukuacha.
Ani tamani nitakupa gari, hii safari ni hatari, usiwe na wasiwasi, itakupa gari, usiwaze vibaya wala usihisi vibaya, usiwaze vibaya. Penzi lako tamu kama sukari, si sukari tu, ni kama asali, asali ilisababisha safari, safari kwenda kukutafuta bururi.
Want to, I never leave you, I never lose you, I never hurt you.
I love you sana nakupenda mama, siwezi kukuacha mama, ona life cause bila navyo kubamba na msini cause sana toka makamba, mapenzi yanapanda, amini nakupenda baya wasipopenda, lazidi kukupenda, none fiti geri fiti kwa sababu nakupenda, ujue nakupenda na siwezi kukuteni wabaya,
wanazidi ponda,
wengine
wanazidi panga,
wengine
wanazidi changa,
wengine
wanazidi nanga,
niko na wewe, niko na wewe, sikuachi, ndio maana nakupenda, nitakupeleka sikuachi, hata
longa longa,
hata
wachanganyike vipi,
wachanganyike vipi,
wachanganyike
vipi, hatuwezi kuachana, hatuwezi kuachana, ndio maana nakwambia kwamba baby nakupenda. Sikia hip hop, sikia hip hop, ulipata nielewa kwamba baby nakupenda, 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 wala sio kupenda. Aha, baby best way na bossy boss sana, I from my town, DJ Sauce,
DJ Sauce, Dani Active PC record, baby, baby.
Ani, alijua nakupenda, siwezi kukuacha.
Ani,
alikupenda sana, siwezi kukuacha.
Bossa night, yes, rap people, yes, man. Rap people, yes. Man.